najimsafi.com.
Utabuwa shuga, ladha imekolea na jilamba. Limeninogea huba, sakosamba loketo na inama. Kitandani unakashkash, nipe baba paka miniseme basi. Zile ndoto za bonus, kwako zimekwisha yani tena basi. Maji ya shingo, mfa maji koko na tapa tapa. Ongeza malingo, masotojo mweza kondo nataka. Sande na mpira weni shuti vyo. Isiwe bila bila misipendi vyo. Mara ukachagua ana ana do. Mwanza kota nipoteza. Sweet 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 ni bomba. Sweet 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 ni bomba. Sichake tuwa mpaka mini baby ni bomba. Yani mpaka mini baby ni bomba. Sweet 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 ni bomba. Sweet 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 ni bomba. Sichake tuwa mpaka mini baby ni bomba. Yani mpaka mini baby ni bomba.
Hivi ndo vile moyo unasema. Hivi ndo vile moyo unasema. Asalam, how you thumb? Are you okay, are you fine? I'm so happy that you're mine, baby. Yeah, yeah, yeah. Najua likuvisa sana. Njoo kwangu manta kweka sawa. Tapa leo, ndakuwaza kwa leo. Yeah, yeah, sanga leo. Mchezo na uelewa. Kama kuku pagawisha naweza. Hata bila supu wala pweza. Utaelewe.
Sande na mpira weni shuti vyo. Isiwe bila bila misipendi vyo. Mara ukachagua ana ana do. Mwanza kota nipoteza. Sweet 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 ni bomba. Sweet 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 ni bomba. Sichake tuwa mpaka mini baby ni bomba. Yani mpaka mini baby ni bomba. Sweet 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 ni bomba. Sweet 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 ni bomba. Sichake tuwa mpaka mini baby ni bomba. Yani mpaka mini baby ni bomba.